Bagusa sei mina futhi Gimme phambi kwakho somandla Umoya wami udinga wena Ngisondeze duze nawe Emoya Yes, I'm going to go to the
Bombay.